say, welcome to my Instagram page. Superstar Dolly, come on, Nicolas Cage. I never lose, I never change, I never age. Vitu vingi, nipo hoi, nipo gej. Mini Dar es Salaamia, Toto Kariakodu, Melamende, Jambazi, Kilimanjaro na Chugania, huko pia ni hongu, Jubindo, Makati. Nilisha sota kwa migu, jua linachoma saa saba kama chokora. Ila leo ona nipo juu, RIP Baba Ruge Mutahaba, kaifunga nja. Touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi, leo na furaha, leo na furaha. Ase touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto migi, leo na furaha, leo na furaha. Hey yo, my cheesy water one, superstar. Julie size number one, superstar. Tell me Chicago night one, superstar. Uh-huh. Superstar. Okay. Superstar. Hey yo, my cheesy water one, superstar. Julie size number one, superstar. Tell me Chicago night one, superstar.
Superstar. Uh-huh. Superstar. Uh-huh. I say, Julie kare kone nge kino mabegani. Superstar toka Kilwa Road ya kuna lami. Kabla lichiwani kumpa kajala majani. Baa zote masaki apota bata kuna nyani. Tunawicha siku zote na
Rosa Umbara, Rosa Umbara, Rosa Umbara.
Wakalo msiri zote uliza lango la jiji. Nekipata chochote na lipa pango kwa bibi. Kiono spatikani juwa niko zangu angani.
Kama siku Dubai basi niko Mareka.
Tachita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha. Ase touch ita watu wote kwenye jiji, pop champagne baba imebidi. Ita toto ndogo ndogo toto bigi. Leo na furaha, leo na furaha.
Hey yo, my cheesy water one,
superstar.
Julie size number one,
superstar.
Tell me Chicago night one,
superstar.
Uh-huh.
Superstar.
Okay.
Superstar.
Hey yo, my cheesy water one,
superstar.
Julie size number one,
superstar.
Tell me Chicago night one,
superstar.
Uh-huh.
Superstar.
Boxing promotion.
Exclusive from SureLoaded.com.